This is an MUT Radio podcast.
So I did tell you, I am joined by a talented young lady. She's gorgeous. Niyamazi guma bona kutewenu. Her name is none other than Unondumiso Josanna. She is from Maritzburg, but again, she is now based in Durban. Hello, Nundu. So welcome to the Midday Show. Thank you for blessing us with your presence. Namhlanje, siyazi ukuthi umuntu amatasa kakhulu, but the fact that we chose it namhlanje to come here at MET Radio means a lot to us. All right. So Unondumiso Josanna, if you don't know her, uvelile ke kwi Nomthawelanga, ifilm leyo, and then she also appeared on Isibaya as Uzowi, I girlfriend kaMalusi. She's now on It Durban Jane as Unes Shwen. Has even manje la ngaphandle upaka imoto like Unes Shwen, and people wanted to take pictures with you. But manje kodwa I'm sure abantu bebesaba ukuthi so some approach kanjani lo sizino.
Hawu ngkosi yami ngoba badlala ngami mina ngiya ngihlezi ngiyihlekelake.
Ile nto ngihlezi ngitshela abantu ukuthi yazi labantu enitshela ukuthi ba akave bethusa. Yazi ba relax kanjani. So Nondumiso ukhulele eMaritzburg.
Yeah, ngikhulela eMaritzburg endaweni yaseCaloza. Yes, ngwaseCaloza nje.
Okay. So usiyazi ke ukuthi if ukhulela endaweni la abantu bengajwayele khona i media or acting yabo isinto kanjalo abantu akave bexwaye ukuthi utofuna ukwenzani ufuna kuba iactor uyazuza kahle. So you understand? So we childhood yakho wawufuna vele ukuba iactress or even mhlawumbe usuqalile ke usiwazi ukuthi ufuna ukuba yiyona. I reception yale yonto ngakini yaye kanjani?
Uyazi makhula uyingane, I'm sure sonke sesishintsha ama career ka 100.
Ngakwale hotel mina ngafuna ukuba udokotela
nje. Ngifuna ukuba unesi, ngifuna ukuba kuningi shame ngangifuna ukuba yikona. But ngathi ngiqala ukuqhebuka ke sengisa high school, I remember I did dramatic arts la kabe ngifunda khona e Russell Girls High. I'm a Russell Lights, by the way. So ngathi mangenza drama khona uthisha wami ngifundisa drama Mrs. Holness no Mrs. Garnet. They're like, "Yazi ukuthini, we think we should pursue a career we dramatic arts because yona nto okugodi kuyona." You know, and ganga ngithanda kakhulu. But I noticed ukuthi ekhaya babengay understand le nto bangangiphasa kahle esikoleni ngangisiqenqe inkosi yami angaze ngawungqima idad umfaka ndlela wabefunda nami.
Beauty with brains.
Yes.
Beauty with brains.
Yes. So mase sengibuye ekhaya sengithi, you know, ngifuna ukuyofunda ngenze i-dramatic arts. Baba ngibuza ukuthi ngizoqashwa apho. And umbuzo omuhle loyo because nami ngazi ukuthi ngizoqashwa apho. You know ukuthi sesi spend imali engaka sizama ukufundisa ukuthi nondo uyazi ukuthi bengizama ukufundisa kanzima. Mina mama baba wami besebenza kwezinye zezitolo nje esidayisa ukudla. You know, esebenza eBush. So bengifundisa ngale. I went to a private school mina ngemali yaseBush. So baba wami bengifundisa kanzima. So can you imagine indlela ayicasuke ngayo mangithi
umntetho ufuna ukuba umlingisi.
Ngifuna ukuqhashaza bese uqhashaza because at that time ngangimodela thi manje uzoqhashaza kube sekube yinini. Uzoqashwa phi? You know?
And angazi usuke eMaritzburg ukubuza ukuthi wabona bala.
Wabona bala vela TV. You know it seemed impossible.
Yeah.
Cuz phela ngalast na ama broadcasting companies nan but iphupho enganginalo and ngingazi ngizolifeza kanjani. But ngangisho ukuthi na kanjani ngizolifeza. UNkulunkulu emuhleke nje lafezeke.
So ongasingani ihluphayo.
No shame because yamba zokutshela abangaziyo. Mina ngikhule ekhaya la khona manje baba be strict khona. Ngangokuthi ngana izuli ingane intombi especially ngane intombazane ayizuli but ngoba phela saselokushini wazi ngangeqa nawe again hambe ngodlala u 13 ubuye sekuthiwa ufake itshe elincane ngaphansi kwalini
ukuzukushaya
yabona ke leke yazi ke leyo ngihlupa ngalezo zinto lezo ezincane. I think I was a late bloomer.
Yeah, okay.
Bloomer very very late. Yes, I think I was in grade 11 la ngaqala khona ukuqhebuka
qaqeka.
So no, I wasn't ingane ehluphayo.
Okay, so knowing that umuntu othanda umndeni, I know ukuthi uthanda kakhulu umndeni wakho. Uhlezi nje, I think awuphele 3 months or so ungayanga ekhaya or uhlezi futhi ukhuluma nabo, you know. So ngiyazi ukuthi umuntu othanda umndeni usushilo ke ukuthi baqale benga beqwaye ukuthi ufuna ukwenza ini nanana but manje bayajwayela you know so njengamanje are they happy ngokuthi ukuphe empilweni yakho
yeah they're very happy I remember ukuthi ngiqala mina ungena kwi media ngangena as a model sebeng model
yes
ngawini pageant yami yokuqala ngangenza second year ngangifunde siyami ngenza second year that's when I won my first beauty pageant and from there
I'm sure lapho ke nje wawuyithola ku loge lo
lapho ke nje kutiphela ngangihlezi ku loge lo because you guys mo uphasa kahle uthanda othisha uclean elokushini ukuthi you know uhlala u loge lo ake sengwini pageant ke nongagena gaina leyo
confidence
I like the feeling engangizwa when I'm on stage you know ngangiba confident ngaphezulu kokuba ngi confident ngakhona mangunondulo you know so ngangena kanjalo ke kwi media so I used the modeling as a stepping stone so ukuthi ngingene kwi media industry
because vele meluqalele phansi
and uyazi ukuthi once waqala wa modela wabona iminyango ekhona within the media industry then you decide ukuthi okay nakomunye umnyango ngifuna ungqongqoza kuona oh nalowo yavuleka you know so imodeling yona into eyakwazi ukuthi mina ngivulele iminyango
all right So I understand that you've been a part of several films and soaps like Isibaya uzobi khona Durban Jane uneshweni unomthawelanga you know so kule role udlala njengamanje abantu abayazi abakwazi kakhulu kuyona as uneshweni kukhona yini ama similarities between you and uShweni uthula nodumiso and uShweni
Or
ugasichazela kanjani nge character odlalayo on a Durban Jane
similarities between uNondumiso noShweni okay uNondu uyayithanda njengoShweni awuNondu kodwa ke kho forward njengoShweni uShweni indaba zabantu ezakhe you know I mean I'm very reserved and mhlaba ngithi I'm a loner. I think abantu abaningi abangaziyo bayazi le nto and kwabanye abathusa.
Oh yes you are. You are.
I hardly go out. Ngiyaphuma now and again
and with close friends 40.
Close friends 40, but I'm always indoors. And uShweni is out there. uShweni une confidence engifisa ukuba nayo nami. You know, so I'm learning a lot from my character. I'm kunezinto engiyifisayo character yami nazo mina enginazo engisayifunda namanje.
All right. So usungenile manje ku media industry. Kusa khona abantu mhlawumbe ngakini or abantu babukela kuwena manje ukuthi bafuna ufana nawe one day. So what do you have or what can you say to umuntu ofisa ukuba la ukhona njengamanje ofuna ukulandela kuma footsteps anundumiso?
Yeah. Ukuthi I can tebalekile njengokufunda njengemfundo you know kunomehluko between umuntu omthatha iskeshini emlazi nomuntu omthathe esikoleni eDUT iqiniso nje singesizwe sibalekele lelo so angeke nabantu abaningi banokuthi since sivela ku TV uthathwe ngetalent i-talent alone angeke likufikise la ufuna ukuthi ufike khona you know so uyadinga esikoleni ziningi izinto amele uyifunde about acting nanan you know so mina into engayisho ukuthi ayike into edlule isikole isikole sibalekile nokuthi into mawukholelwa kuyona owunephupho ungayekela abantu bafuna ukukwenza ungakholelwa ephupheni lakho
because discourage.
Yes, back discourage moqhamuka endaweni efana nocaluza endaweni efana nombali you know they believe it's impossible sina sasazi ukuthi mawumele uvele ku TV ufuna uye goal
you understand
and ngaleso sikhathi goal kwangathi indawo
yokuwele
bele kibele panoy you know so mokholelwa mokukhona into okholelwa kuyona ungayekeli nje abantu bakutshele otherwise be stubborn when it comes to amaphupha akho
because uqale nini konje you start unomthawelanga owenza
I was doing my final year ngenza unomthawelanga
it was 2018
yes 2018 yes
with I Durban Motion Pictures yes. Right so that was your first gig
no it was with Inbox Images
Axile
Inbox Images yeah Godfrey
Yes, Godfrey Dlamini.
Unomthawelanga.
Was it your first film?
It wasn't. Actually my first film Maizo Puma Manje Izizwe and the Old Spirit.
Your first was Izizwe.
It was Izizwe.
I know Izizwe.
Yes.
Not long I booked before.
I got Puma Mazizo. Yes, kwaba khona one makuzo Puma 2.
Unimakuzo Puma 2.
Yes. So ngiqala uk actor mina. Ngangikwizizwe with onkanyiso, onkanyiso mzimela. Bona onkanyiso mzimela from Miss Baya. Yes. ngaqala khona kwi role nje encane, and then from there u Godfrey wabona potential yami ukuthi you know what, I think we've got something there. That's when ngathola I lead role ke yalomthawelanga, but ngaqala ngezizo.
There was also I Unmarried,
yes,
on Mzansi Magic. Mzansi Magic or Mzansi,
yes,
Mzansi Magic, yes. Where khona wawu receptionist or PA ukhulelwe, yes, lapho, yeah. I loved that role. Yabona ngakuyibuka nginoma uma ke uvele tshela ukuthi singabangani, athi nje inangumngani wakho
nangumngani yakho into ayisho,
athi athi nangona it was upheni, that was your role, right?
Yes, it was so challenging. Yo,
was it challenging?
It was challenging, you know why?
Mm.
When you're playing umuntu okhulelwe,
mm,
sinendlela abantu abakhulelwe asikhulelwa ngendlela efanayo, khona oba nawo ama morning sickness, khona ongabi nawo ama morning sickness, sinendlela esenza ngayo izinto. Now because ngisengakhulelwa mina and ngang understand indlela engangiyona ngikhulelwe ngayo, and u director wami ne perspective ehlukene as umuntu wesilisa about umuntu okhulelwe, ngangibonzi le nto athi angiyenze la akuyona le nto
manje. Awukwazi ukuphikisa u director futhi,
you know, so yang challenge kakhulu, but I enjoyed leya role, I'm not gonna lie.
And gokhona nokhanyimba, right?
Yes.
Like twa nanifana ke kodwa laphana ke.
Lapha.
Iwala lakho ke laphana. So mele sibuze abazali ukuthi is there any chance ukuthi
babujozana kanti ngamshikele babujozana because yabuye izilungele. Ngalini?
So wrapping up the interview njengamanje ngiyazi ukuthi ke you are working on something. Suzoba I producer, am I putting it the right way?
Oh, okay. Ngivule sivule a production company with umngani wami,
yeah,
Mandisa Vilakazi, ebizwa ngeQuindom Production.
Can you tell us more about it?
Yes, iQuindom Production, a production irana abantu besifazane, and sifuna ukuthi sidile kakhulu with abantu besifazane. We feel like thina as abantu besifazane within the media industry uzokwazi ke wena ukuthi sithatheya kancane. Kunzima ukuthola a director umuntu wesifazane, and order to get a role now and again uyazi ukuthi ufuna kube ukuthi wazibani, wazibani. And sometimes abantu besifazane they take advantage Google Leon. So sasifuna nje production companies ukwazi ukuthi i-cater for ingane encane eyiphuma eVarsity eyifana nathi, you know, zibe safe khona zabantu besifazane. So we're going to be shooting soon. Yeah, kunento encane ezayo soon, but I'll tell you more mase ngidibise.
So now you're venturing into the production side.
The production side of things, yes, because the qualification yami yangivulela ukuthi ngiyangivumela ukuthi ngibe on screen or ngibe behind the scenes.
But usazoqhubeka right on screen?
Yeah, ngisazoqhubeka on screen, but kukuthi mina ngumuntu othanda imali. So chakwana lo producer I like hon yama similarities I'm not sure nike lawo imali
kukhona mhlawumbe okunye singakulindela from you in the near future besides being a producer
yeah ngiyabhala futhi, I'm also a poet by the way.
Okay.
Ngiyabhala, I'm a poet, ngiyafuna ukuqhubeka nalento yokubhala.
Okay.
Yeah, so kukhona okunye engakulindele but kwamanje ngisakuzama ukukulungisa, but yeah, most definitely.
Ungakhohlwa ke lento engitshele yona before we went on air ukuthi you actually have a great voice for
what?
Radio.
Yeah.
So think about it. Muthola isikhathi, you know?
Muthola. Nongizosa kwenza ngifundisa khona la ekhaya.
Mina.
Yena.
Wow. Yeah, thank you for joining us again namhlanje. I hope that abalaleli bethu they did learn izinto ezintsha from you, and nokuthi ke industry into kanjani, because as much as we are a campus radio station, I believe ekuthenini kukhona ingane ifunda mhlawumbe ifunda ugesi kanjena, but siyafisa, you know, ungena kwi media space, siyafisa ungena kwi entertainment industry, you know. So I hope that ukuthi bringing no Ndumiso Josana, known as Unesweni here, did a put leyo What can I say? Ukuguquzelile ukuthi ufuna ukuqala ifunga kaqala kwi entertainment industry. So anything you would like to say to ama followers wako that are listening to the show right now, and please do drop your social media handles as well.
Ngiyabonga kakhulu sithando sami ukuthi ngiyangisupporta njalo. Yazi kumnandi kanjani ukuthi uhlangane nomuntu esitolo esithize emgaqweni akujabulele. Umsebenzi osiwenzayo kwesinye isikhathi you feel like you are not doing enough, or you feel like akakayitholi character yakho, but bona bayakwazi ukuthi ngisho kuthiwa into incane kangakanani bayenza ibe nkulu, and leyo nto iyasiqhuqhuzela thina as abantu abama perform, because phela as an actress you are a performer and you are an educator, because ukuzama ukufundisa abantu ngezinto eziningi ezikhona within the society.
Yeah.
Whereas but drama is the mirror of society, but asingayilapho. Ngiyabonga kakhulu guys, thank you so much for supporting me nokungiqhuqhuzela yang sazo kubega njini. Kubega ding follow ishe, kubega ng like, yang zukubega na mingive corner as on this stream. You guys can follow me lapa, go on Instagram, unondumiso underscore, chozana, or on Twitter, at unondumiso, chozana, TikTok, at chozana, at 96. Yeah.
I love your TikTok videos, by the way.
How am I lapoka to record anything?
Please do them. Yes, you got to the ranjan.
You got to the
ladies and gents, that was Odondumiso Chozana right here on MUT Radio. It's like an midday show. You still.
This is an MUT Radio podcast.